mgonjwa napona. Nikikuona kama kikombe cha kahawa tunapokezana. Hata sijali wakitutukana. Yani kinanifanya fari na wape habari kutana ona vitext TV message. Oho, nitaua mtu natabataba kama koko nataka kutaga. Kama miba nataka koko sitake baga. Mchezo nikiuna ukeke kama taga. Wanimaliza chonde baba nishika shika shike mapada.
Mina mchezo ya kusungu waga gaga.
Kisha tende tuka ivunja vunja mechaga.
Shikilia, ulipo shikilia mama.
Shikilia,
shika shika, shika shika, shika
shika.
Shikilia, ulipo shikilia mama.
Shikilia,
shika shika, shika shika, shika.
Love is beautiful, beautiful, beautiful. You draw me crazy, baby you know what to do. What to do, what to do? I'm going crazy.
What does it mean, roga, roga?
Many shika shoulder, shoulder. Atupani gari wala boda. Ukichoka ndakubeba, beba.
Ah, Mungu ni mwema kafanya tumejuana. Asante Mungu mina wetu napendana. Shukrani zangu kwa baba yako na mama. Na kwa neema za Mungu ipo siku tutawana.
Love is beautiful, beautiful, beautiful. You draw me crazy, baby you know what to do. What to do, what to do, I'm going crazy.
My love,
nataba taba kama koko nataka kutaga. Kama miba nataka koko sitake baga. Mchezo nikiuna ukeke kama taga. Wanimaliza, yeah.
Chonde chonde mama nishike shike mapanya. Minda michezo ya kusugu waga gaga. Kisha tuende tukai vunje vunje michaga. Wanimaliza, yeah.
Shikilia,
shikilia, ulipo shikilia mama.
Shikilia,
shika shika, shika shika, shika shika. Shikilia, ulipo shikilia mama.
Shikilia,
shika shika, shika shika, shika.
Take five now. 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 Take five now.
Another gbedu from nigerpickup.com.